warna peguki kupet, nikune warna tebuci kimu pete, nikune warna tembunyo kopege, sorry nyiko bagul, nikune warna peguki kupet, nikune warna tebuci kimu pete, nikune warna tembunyo kopege, sorry nyiko bagul. Le bumali marandoi mamaloi kuja pujando fale kiti ya baptiman salam salam yenu nyuma ya salam le bumsekuja atumanja abu demba baima le bum salam salam yenu nyuma ya salam le bum. Wajila bagunga bagubu, bagubu kolon mu bagila, bagel basam bagel be, minchi mom. Dausila bagunga bagubu, bagubu kolon mu bagila, bagel basam bagel be, minchi mom. Nekim bagian nilan nehe, nekim bagian nilan nehe, kon nekim bagian nilan nehe, deke deke, nekim bagian nilan nehe. Le pumali maram doi, man malu. Jando faleji ya baptiman salam salam yene nyume yama salam sek jay atman jay abu demba faiman lebu pamir salam salam mel yo yama salam lebu kuilebu khamali gayor tuneglebu khamali gayor. Just to my GFK, pick up a terminal B, you tell them what you pressure, can take a look up and take a look up. On what's up, you see me, you know, you go up and eat the market last Sunday, the whole dog. Begin Allah, I just say, to begin to my. Bugging the Bugoko, Bugokol on Mubugilla, the Helbus and Bugilly, now still a bugging of Bugoko, the Bugokol on Mubugilla, the Helbus and Bugilly, Nikunewarna, Bugiko, Nikunewarna, the Gujikim Bugger, Nikunewarna, them Pinuko again, the story of Nikunewarna, Bugiko. Thank you.
Tulisema unataka gari na nimekubali kuwenye ambacho sijaribu wapi nende na mi kwako nishajitia. Ila sifanye kama fimbo ufanane na tini ukashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mio tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumilie. Lakini tena itakuwa ni hatari tanipa na jali kitanzi nini mio si tumetoka mbali.
Masakale sangulo mapepe kale
kizamani kutoa kadi na maua wanataka mani ukilipa unakwarua fundi kitandani soma gumbo kujikamua unafika ndani kuja Thomasa unachanua wanawake wa leo wanataka mikakati ukiwa mzogaji akia Mungu wapati mapenzi ya video hata kutoa kamasi eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi piga chambo geto kuno na deto chena kapeto manje ina mobeto
izo ni sama za kale sambulo mapepe kale
Bolingondo molo
silipendwa
wanga chipolo polo
silipendwa
amani ya kandoro
silipendwa
ingo moro poro
silipendwa
time is patish karibu kabisa
silipendwa
hivi yuko wapi embi dogo latifa
silipendwa
babu tale wapi papa misifa
silipendwa
squeezy pati atwenda kikibisa
silipendwa
mpira na pele
silipendwa
kanuna nyerere
silipendwa
achangedere
silipendwa
alusi mabere
silipendwa
uze nyumba weke shimaba eti lazimishe yale kukata sabuni kicherema
silipendwa
mabanda ya sinema
silipendwa
kipumba na mlema
silipendwa
Diamond na wema
silipendwa izo ni sama za kale
za zamani
sambulo mapepe kale
kale yoyumba kina sogi dogi
silipendwa
chaneli analogi
silipendwa
ukiza saibogi
silipendwa
bandame anoji
silipendwa
unani bipum kupigie umeiweka vocha ule wewe nipe mie umeniona rofa tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukale dina nakwenda tisa nywele za kichini oti za kwazima tena na beti bashite kwa jima
izo ni za masakame
za zamani
sambulo mapepe kale
Taba chani
silipendwa
Tivi kwa jirani
silipendwa
Akira ifani
silipendwa
Asari haifani
silipendwa
Pia nini kunichunguza naishi wapi
silipendwa
Nala chapate kwa maini ya umakati
silipendwa
Kuto kunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki Mama pangala
silipendwa
kipanki kajala
silipendwa
unyango na jangala
silipendwa
lukumu kandala
silipendwa
chenini bidomo domo kutupia nitumuli kisa kisa za mbomo wa magufuli.
Ah, bongo mani yondo.
Silipendwa.
Sikinde msondo.
Silipendwa.
Magari ya udongo.
Silipendwa.
Abu waloli yondo. Silipendwa.
Iso ni sama saka.
Sini umaga sana.
Sambulo mapepe kale.
Tivisa kichoma.
Silipendwa.
Wakina mani doja.
Silipendwa.
Akina yobo.
Silipendwa.
Akina tukogo.
Silipendwa.
Unataka kupagawa tulale makundi makundi kuogopa popo bawa suena nitampata wapi
silipendwa
suena wazile nyakati kujifanya mapanga zuna eti wamepinda wengine wabeba vyuma na kuna malinda Idi Amini dada
silipendwa
miuno ya echi baba
silipendwa
domo cha ijabu
silipendwa
cheto ya kibaba baba
silipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa
hizi zama za Magufuli siza jakaya
silipendwa
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
silipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
silipendwa
wako mchungu Mr. Bini wapi bambo wale wasamiaji wa melini wase wa hambo jipio kwa vibeja mini wa mambo jambo wapete na muaporini Ndamjela jela
silipendwa
kidali kongolela
silipendwa
si nazembwela
silipendwa
yumane chana pela
silipendwa
hizo ni sama za kale
sama za zamani
sambulo mapepe kale
kama nada zinunda
silipendwa
kalumanzila ndumba
silipendwa
kumbuza dole gumba
silipendwa
yohari na kanumba
silipendwa
Money. Da-da-da. Blue Diamond.
Fire, 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 fire Kura kiloko sio yeah. Chuku sheka haya tumeka oh. Yeah. Caroline save your drama yeah. Na doni for eso for bravo. Hola hola Mr. Olopa, I'm not here to cause wahala. Hello diva save your drama. You don't need me in your sofa yeah. You for there for me. You for there.
Love, make a love. There's no one above.